silmaji himɓe Niger joo ada gam hawride hikkade nder joyɗin tati cuɓa hano silmaji janta e telbi joo. Silmaji tati cuɓaɗe ɗin goni Zinaria mo Ramatu Keita, tenaki ki wala ɓiɓɓe mo Aissa Machi e delumo Mamman Suleiman. Ɗiɗi ɗito kam en kay limaka nder tewtewrudu. Ɗiɗi ɗi limaka ɗi goni Cerveau Noir mo Abdoulaye Jingarey, Wudere mo Hammadou Jingarey, dekuɗo Tammude heɓa barjariji gattaɗi go. Mamman Suleiman jeeɗo silma indiraɗo delu bani ko heɓai barjari wi'i ko silma mum tawdaka fuu felore gon, amma o holli kulle ɗiɗi gom ɗe ŋakki he silma o.
Saɗorma goto tawaɗo ɗon on woni nder suudu to film wattete ɗon ɗundu ndu wawakano. Nde ƴeewo golla film on wakkati gattol mum nder tele, miɗo wawi wiide oɗo mbawi wasude diidol. Ɗiɗaɓe ngel kam woni ano ko darta far walloɓe ɓe gam heɓɓe mbar jari ɓe fuu filmuji noon laatiɗi ko watta lemu wittake milliard.
Ramatu Keita heɓi barjari mawni wattani gam nate ɓurɗe wadde. O holli weltare makko, o wi'i ko duuɓi woronjani ko wayri leydi Niger naata nder ir tewtewru silma. O wi'i ko silma makko waɗa kana dow fille hidde nder fina tawa fulɓe haa ɓe songayi e hawsankoɓe.
Birnimo Zender o gallure hinde no nyiɓande illi ko ɓooyi. Mi wala bawɗe ne ko yata waɗoyde film on Zender, nden noon mi yilimi ko peɗol hoggo taariki kamɓe mbirdi ladde no tawa nder nokkuji hawsankoɓe jeɗɗiɗe. Kamɓe koltal nimɓe yaade morgi to amin e morgi fulɓe e morgi haaɓe e belaaɓe e maayo hawtaade bororoɓe no tokki nayimum yaade maayo e alamaji telde.
Silma Ramatu Keita o suɓaama holle yeeso ardiiɓe fii silma ton Toronto, luumo silma duniyaaru mangu.
Alalaba ayir koy sinno, ko taarsi baabay